Ooh, yeah. Malisa, umasikini.
Tangu zamani, nilitamani, oh mini ende mbali. Sio wengi walionijali, wala kunikubali. Wanauliza mini nani. Naenda kushoto, pesa hazipatikani. Naenda kulia, chakula hata mavazi sina.
Pande zote nimebisha, sasa nimegundua ni Mola tu anaweza nisaidia. Yesu wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta,
ni siku zote utakuwa nami.
Ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, Yesu wewe ukanileta. Bado mimi naenda level higher, unapepea kwa mabawa level higher. Loco perspective, oh, I don't go tire. All I have to do is to sit in the attentive, oh. Fire, fire, your fire, they burn me down, now my desires are. Is that I wish to be close to you, yeah, yeah.
I cannot control, no control, I'm with God, I'm not solo, I'm not solo. I cannot control, no control, no. Go lead, I go follow, no, no. I go follow.
Yes, wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, yes, wewe ukanileta,
ni siku zote utakuwa nami.
Oh, yes, wewe ukaniona,
ndio maana mimi naimba za shukrani.
Hey, yes, wewe ukanileta. Bado mimi naenda level higher, higher. Unapepea kwa mabawa. Oh, yeah, yeah, yeah.